Diaspora.
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 Wanomi holliri non katito de dande fulbe hande rogere diaspora no wondi e Abdourahmane Diallo onko gollidido e Africa Project Advisor e group AOC himo ari Washington sammugol wilintinobe jawle mi jodo di e makko balde yawtude ka nyibirde ve wado Abdourahmane mi yettima
jarama cerno
ngilluma Washington ko etagol njubbindirde ka bangne njulaku e udditugol societeji ngam wilintingol jawle e der Guinée e Sierra Leone leede didi gonde Afrika hello hirnange hara wodi ko sotti seeda wodi ko sonudon seeda e dum
e ko me ari gila 12 ha 14 août lewru feddundu me yidi e institution ji e agence ji bu men fuddo di ka chambre de commerce des États-Unis men yewti be sipani men taw kon dum woni golle chambre de commerce on do fi nder leydi ndinga après be holliti men kadi wonde kambe haray si be ufala wallude an société ji wonde amrique do ndo be hedira be golli da partenaire be leydi afrique tay men kadi ko dum men arani ga donc tay do yiti di men yidi be be ko président on africa men yidi kadi business council for international understanding daru gol bay kambe on aka bel kan julagal tigi kon be representi mojo be guyi wonbe wadde julagal kan den leydi do fala be yawde ka yasi leydi afrique na adno
Abdourahmane Diallo holno fewndori de leydi Guinée e Sierra Leone ka bangi sariyaji buyno hawra e chadele e alhali julagol fa e udditugol cuudi gol nirdi e der yoga leydi afrique de wawide
ko kesso mo yolandi da eden andi parce que entra con calci da sonko calci ka yata wo to taw haraka ka butti mo dabbe jawdi mun fi kan dabba ta fi no beedora haraka ka butti ka sari al nidi wano lagine Sierra Leone wakki la reporta wadi e mari ko de investissement on fi wallita gol fala be arde investissa ka der leydi ma wobbe ka der leydi ton fala be investissu gol be wadi kadi gise ini kita sa sa ari fi utu gol society ma entreprise ara no ko ngotum wada demarche fi hebu gol kaydi gi fo agreement on hari ara no wona ha lewru wono lebbi hari da habbe joni sine di ha ko balde tati hara kaydi hara heti agreement ma on awa wiru de society kadi le de dino no mari sari anti corruption be mari kadi enta kon tribunal de commerce on lagne no mari tawata si tawi goddo lurri ka golle ka njulaku on tribunal don kadi ndaray sariya on don ko hon lagina sallon ko no mari dum don
e der dum non wodi be tanjini don na bay jawle mum tongine e saralon bay ko denne de dum didi dakki don mum
do deja mi hebi wobbe lagine e sallon fala be hebde be golli daga telenka compagnie transport hala ko avion enta compagnie aérienne mi hebi kadi fika telecommunication fala be na bude goldugol Starlink wadde internet ngobbe kadu landi fi hebugol wano fi maro ko enta maro american do nodi kadi fala be wano ko fi machine de camion be do kono ay ko fuddade men woni ko seda yawta ha men heba gaske be nabi dede lagine e Sierra Leone
Abdourahmane Diallo mi yettima a jarama
yettike foto